Gina. Another one.
Mr. Romanti, Mr. Commando, Napenda watoto laini wape kajuma juice, kajuma juice. Bonge la gangsta, alafu bonge la toes. Napenda nifute, nilewe mpaka nijova dose, nijova dose.
Life is too short, you to enjoy. Squeeze ya tafote vijana tutogoi. Life is too short, you to enjoy. Squeeze ya tafote vijana tutogoi.
Wahala, wahala.
Take money, oh baby. Bani bibi ya nani? Sexy, sexy rose. Na mofi ya nani? Nimezima madede. If you leave me, I go there. Nebe kidogo japo kesi. If it's money, I go pay. If you vinyuele vya singa singa. Olivia chongwa kachupa ya mirinda. Tuna nchaki nivo kaku winda winda. Si mama nimeka kudunga dunga. Basi sikuje. Life is too short, not to enjoy. Squeeze ya tafote vijana tutogo. Life is too short, not to enjoy. Squeeze ya tafote vijana tu.
Wahala, 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 wahala.
Uone na vepe beta. Utatoka ndani umete beta. Ejwe mjanja mkalu wa kusokota. Leo itapikwa mpaka itatokota. Life is too short, just to enjoy. Squeeze ya tafote vijana tutogoi. Life is too short, just to enjoy. Squeeze ya tafote vijana tu.
Wahala, wahala, wahala.